Tina mazulu sengono sengono basawele makati Tina mazulu sengono sengono basawele makati Ubukawe wako sabukungu ulashe Zulu mnyama sisetane sirewe nziwa yetu Ubukawe wako sabukungu ulashe Tina wazulu sisemanzi nisirewe nziwa yetu
Yeah, la la la.